Absolutely.
Well, Bismillahirrahmanirrahim. I've been a Sa'ala Al-Amur Jayyadina Sallallahu Alaihi Wasallam. And one, I'm going to call you Bismillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyadu aan soo dhaweynay dhaawacii dagaalkii Ismaaciil ka dhacay hore inashii Soomaaliyeeda ku dhawaaqay ciidamada Jubbaland oo ay loo siiyay inaan u qaadno arrimaha caafimaad ee dhaawacooda lagu soo dhaweeyo maamul goboleedka Puntland ay naga noo soo direen walaalaheen nagu caawiyeen inaan dhaawaca u dirno kabacdina soo qaatay dawo la soo daweeyey iyagoo markii hore aada sadarkiisa wadada ay ahaayeen markii la qaadayay lagu waday bareelayaal in maanta nin walba isagoo socdo xaya uu ka soo degay aad baan ugu mahadcelinayaa madaxda shacabka ururada bulshada iyo dhammaan dadkii ka qayb qaatay guud ahaan Puntland gaar ahaan reegaalkacyo oon isleeyahay si aada u xooggan bay arrintan qaybli waxla uga qaateen waan doonaya inaan ugu mahadceliyo arrintan iyadaa munaasabadaas midda labaadoo ahayd in iyada lafteedu ahay 15 guuradii dhismihii maamul goboleedka juba Puntland ay ahayd waqtigii la xusayo dhowaa aan u rajaynaya iyadana saan horeba u sheegnay in sanadka sanadkiisa ay ku gaaraan nabadgelyo barwaaqo iyo guul waana rajaynayo in sidii looga bartay ama dhaqanka u ahayd ay noqon doonaan kuwa u sii horseeda Soomaaliya marba tallaabada dambe sii qaadi doonto aad baan ugu mahadcelinayaa.